Hakuna aliyekaa mwale Bwana wa Bwana. Naomba Mungu nisaidie, Mungu ishe milele Bwana. Naomba hata kuamini.
Amen. Brother, what would you like God to do for you?
Pastor, hata sijui.
gospeljingle.com.